Sasa wameweka 2 billion shillings ati walipe ridhaa kwa wale watoto jinsi ambao waliuawa. And I hope it is going to cover 2023 and 2024. But Kenyans will never take that. Yani itakuwa tu naua watoto na kulipa ridhaa. It can't work. Wananchi wananunua hizo mabunduki na pesa zao, ushuru wao, alafu natumika vibaya. Dalili ya mtu mjinga ni yule anatoa yote yale ambayo anapanga kufanya. We will not do that. We will have to do serious things. Agenda number one is kuregesha inchi kwa muundo wa kikatiba. Kenya is a constitutional democracy. You can't do it any other way, Bwana President. Haiwezekani. And so, tukiwa hapa, watu wa Kiambu, watu wa Githunguri, tukimwenzi huyu mama, muturuhusu tutayataja hayo. Mambo ya Nairobi Hospital yamefanyika hivyo. Ikiwa ni kweli anataka kuregesha hawa wawekezaji, we want to give this notice hapa kwa heshima huyu mama, Senator Thago. We will not allow even foreign investors to participate in illegal investments. Kamini hayo ndio wale ambao amesema waziri ambaye anahusika. Hiyo 5 million usilie sana, because in the personal bond ameweka tu sahihi Dr. Obwaka, hata ambiwa aweke hiyo 5 million hapana. It's just to give an impression they tried to do something. They are out. Chris Bichage has even been the board chair and he left a year ago. Mi mwenyewe nilipitia Pangani Hospital kabla ya kwenda Ithanga jana. And I found him there. Akasema wazi, aliambiwa na arresting officer kwamba rais wa jamhuri ndiye amesema akamatwe, adhibiwe. Now, we want to tell William Ruto kwamba sisi, kundi hili, sio kundi la viongozi waenda wazimu, la kamwe. Ni kundi ambalo najua katiba iliyowachia Kenya hii Rais Kibaki ambaye amelala, Constitution 2010. Ni yenye umuhimu mkubwa sana. Ndiyo hata inaturuhusu, inatuwezesha kuja kumuaga mama kama huyu.
Reverend Father, tunamuomba kwa heshima. Mukipata nafasi muombe William Ruto. Awache uongo. Ati aokoke. Si alikuja hapa na Biblia akatuambia ameokoka. Akatatudanganya. So mimi nataka niseme tutaendelea. Na mimi nilikuwa nimemwambia hii Kasongo usiguze mlima. Si nilimwambia? Aliguza hakuguza. Iliteleza haikuteleza. We'll make sure William Ruto you are not going to sleep for the next 15 months. Utalala ukifika Sogoi. How much is enough, William Ruto? Just how much is enough? Unataka pesa ngapi? Lakini uzuri hapo akiwa na hiyo pesa yote halali. So umeona amekonda mpaka masikio imekuja juu. Eh? Mumeona? But mimi nataka nishukuru civil servants na public officials ambaye wanatuletea information. Wale waniletea hiyo maneno ya 7 billion. Mukijua Kasongo anapanga kuiba kitu, mnatafuta Methu, Karungo, Malala, Kalonzo, Wamalwa, mimi mtafute njia, mjifiche. Mupige na ile signal, msipige na WhatsApp. Wameanza kusikiza WhatsApp. Mtuambie maneno. Tukipata microphone, tunatangaza Kasongo. Inapotea. Aendelee kukasirika. Kazi yetu going forward ni kukasirisha Kasongo. Tukisikia kuna nyama amepanga ya Kenya kuiba, tunatangaza, inapotea. Na nikuambie Kasongo, baba naita watu wezi. Mambo ya wizi ikiongewa Kenya, hakuna mtu ajui mwizi mkuu Kenya ni nani. Wewe unasema watu wameua watu. Tukianzia Kiambu Church 2007, Gen Z kupiga watoto risasi mguu, mambo ya mauaji wa Kenya, ukiuliza hii wa Kenya wote wanajua mambo ya mauaji. Nimemuona huko Busia anawaka moto. Amesahau ameenda maendeleo kwa Waluya. Anaongea tu mambo ya Rigiji na matusi. Amekasirika, haongei hata kama rais, kwa sababu jana tumemtoa nyama kwa meno. Alikuwa amepanga kuiba Nairobi Hospital. Tukamuanika. Hiyo imepotea. Amekasirika. Alikuwa pia amepanga kuiba shilingi milioni 7. Ya project inaitwa Nairobi Railway ambayo inakuwa funded by the British. Kuna contractor amequote 22 billion anaitwa China Railways. Muti ya Kasongo anaitwa CBRC amekuti 29 billion. Yule amepata tender ni huyu wa 22. Kasongo amesema ipatiwe ya 29. Bilioni 7 apewe. Amechukua huyu wa 22 billion, ameweka kwa ndege, amedeport yeye. Nimemwanika jana, imepotea. Mtu amekasirika, akasirika, sikasirike.